Naje moyo na chikuna kuna. Nukulizwa nini nunasema chakuna. Twende party.
Magic's anger on the beat.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Nyama nyama nyama. Nyama nyama nyama. Ya pum pum. Ya slay queen. Mika ding oing o. Buruka ding oing o. Wika tu piska ding oing o. Buruka ding oing o.
Chokora mapipa unakiuna shakira. Pigwa kuni dakira kamote mashira. Gokinya nadira unapokonda fira. Sina saa majira mkisi asira. Teko basi pakira unadu Maria. Kani vajo Maria akiga kiwashira. Kauna penda za dogi leo ni punda kazia. Kauna penda za mbogi leo malaya kasia.
Party after party. Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
I'm craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Udi wa muranga lena pia na tuma. Mete after mete. Manjoti za kumwagi kazi mwagi kia privacy itu kwa kete. Craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Udi wa muranga lena pia na tuma. Mete after mete. Manjoti za kumwagi kazi mwagi kia privacy itu kwa kete. Kani mashada na ziwa shadharani ntele kwa uko kamete. Demia kwa mede usike jani na mchumba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndani na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mekate miukatanga na maji. Makali na bale iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kugwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya rithe la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangushe ndane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pina bidi njoze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jopu nane.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
The condition is it should be attacked. Billion has to go ordinary. Ni attacked. Ina chuna, kutu kwenye chuma ina chuna, ina chuna, tena sana ina chuna.
DJ Jones,
huku kitembea na nare nika kipande, afande sina kipande niko na om.
DJ Jones,
suna chuni kenja ni mbwaya.
Mama want the beat and it's by the paper.
Ni atari. Billion has to go ordinary. Ni atari. Ingine jo atari yetu. Ina chuna. Kutu kwenye chuma ina chuna. Ina chuna. Tena sana ina chuna. Ina chuna. Kutu kwenye chuma ina chuna. Ina chuna.
Kisike jua kari we jua kuna chuno. Kisike bitia mavo jua inachuna. Bado meno iko funja mfupa. Bado tembo ziko funja chupa. Haribu mtuangu emezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya kete. Parondia pili na kuja wepewa. Kunja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe ituma ni ya power. Lakono nasumbua kwa sana. Lazima jui kutu inachuna.
Ina chuna, kutu kwenye chuma ina chuna. Ina chuna, tena sana ina chuna. Ina chuna, kutu kwenye chuma ina chuna. Ina chuna, tena sana ina chuna. Ina chuna, jaba natafuna. Ina chuna nasikia kujifuna. Ina chuna, inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng ting nakatia. Teng ting napitia. Zinashika mina reg tumabia. Zikishika chora saba na dandia.
Kukitembea na nare ni kakipande Afande sina kipande ni kona omo Mgenje koto kwa zabe ni kanisomo Mkwela kama ni kware sita ingono Mbasu wa evi jundani wa levi Mabedi mateki na badu mavedi Na medi na hedi na kando makeki Na kata makeki ni kanibash keila Inasura Kukitembea na nare ni kakipande Afande sina kipande ni kona omo Mgenje koto kwa zabe ni kanisomo Mkwela kama ni kware sita ingono Basu wa evi jundani wa levi Mabedi mateki na badu mavedi Na medi na hedi na kando makeki Na kata makeki ni kanibash keila
Bas bas choka mara maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission Bila ta permission Bila ta permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission Bas bas choka mara maringo Bas bas choka mara maringo Bas bas choka mara maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission Bila ta permission Bila ta permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma Penye kamebeba dhuda kana nikoroga Basta nganga za sadaka tapeleka kwake Sister, Sunday, sare mapara Kuni daradara kipara gizani Kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga Kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
Bas bas choka mara maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission Bila ta permission Bila ta permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission
Ukiwa go 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 utaji so bo bo ukiwa go go go
kushwa
kama na maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission bila ta permission bila ta permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission
anapenda kuziwa shaka kuna kiroma penye kamebeba dhuda kana nikoroga basta nganga za sadaka tapeleka kwake sister sunday sare mapara mande kuni daradara kipara gizani kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
Bas bas choka mara maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission Bila ta permission Bila ta permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission
Kwa kimenge na misi brayo Anika kinembe no ni meze na yo Baby shota na kuaba madabo Kola ni mahaga miku meza inayo Cover the face, destroy the base Cover the face, destroy the base Kamataless, and girls are straight Cover the face, destroy the base Kamataless, and girls are straight Ama the base, na mwago taste Mali kwa mali, you want the base
Bas bas choka mara maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission Bila ta permission Bila ta permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission
Kama mzinga unataka dungi ya sara Kama mzinga unakata ende ya dawa Nani walibaki wakipinga gava Nasi tuko zabe tunatumia dawa Tunatumia dawa Tunatumia dawa Tunatumia dawa Tunatumia dawa Tunatumia dawa Waka Tunatumia dawa
Bas bas choka mara maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission Bila ta permission Bila ta permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila ta permission
Ni wekia mtu next mwenye tawabamba KRG wanamwita motangari Kanida ajawaye kungangania Togi wa anawatengeneza ngangia Zambas zambas ana
Baby, it's Friday, then I say my baby. Keep at man, Kemba wako lady. My
dance move, tunazita ode. Linga linga ling, school bell a ring. The girl dem dem a fight for meeting. I meet it, me a give them teaching. The bad girl dem a went for this thing. Buyaka buyaka, hit the one boom no ma. Buyaka buyaka, my suicide bomber. Buyaka buyaka, we me shika vino ma. Buyaka buyaka, bad man, let a light.
You wait here, mutu next, when you tower bamba. Shell kid, wanna mwit the motangaria. Kani dem, aje waiye kumangania. Togi wa, ana watengene zangangia. Zambas, zambas, ana, ana, ana wanyandusa.
Nyandus, nyandus.
Kisha sondeka kama siko stage wako stage niko mboka kama siko mboka niko stage wanachoka cheki juu chini maze watu wameoka standing in Singapore watu wanaoshoga iwezi kedi hadi siku kaza kujibonga future inafika mbele sitaki kusota ninajenga lami ili sumwe na manyota wezi pata shambani mudomo jomogoka kasichana funga soko ili jofungue duka stari toka shuke za wanateku kopa they only deal of gold wengine love the copa ha, watu niwezi na hawa niwezi ha, hawa niwezi na hawa tuwezi kama geni chafu nimepiga dizi miezi sondeka na mahaja kula kitu pata cheese sondeka ya
tunasondeka tunasondeka
ikileta shida
tunasondeka tunasondeka tunarekebisha tunasondeka tunasondeka
kila mtu
tunasondeka tunasondeka
Mama natambua my mama kijana si wajuzi kijana jo si wajana ukileta kapanganga unakutwa na madada unacheza tu na pombe unapata ni yaka mama una matabana wone tu yote ndo mama mapanda mabupanda naye baka malaana
wapi wapi dadake dadake aje hapa ni mpakate wapi
kongo zangu zimeshikani kongo Zangu zimeshika niko ngango Maongongo, maongongo Zangu zimeshika niko ngango Zangu zimeshika niko ngango
Kule moti Wapi Wapi dadake dadake aje hapa ni mpakate Wapi
Kongo Zangu zimeshika niko ngango Zangu zimeshika niko ngango Maongongo, maongongo Zangu zimeshika niko ngango Maongongo, maongongo Zangu zimeshika niko ngango
Tebe patuma kule mboro Nakanyonya kanyonya kiroboto Kunika senye geto mabatinu soro Pes kono kono bila nyoko nyoko Konyagi koto koto drive doa joto Shingo niki sling dole niki ngoto Muzeru kubuya kuchapa tumboto Team kibao kishashu msokoto Ayayaya boritu ni magonglo Kimangoto kidosho apewe gonglo Kocho kocho, gonglo gonglo Wangi kako kitaku nitoka gonglo Wapi, wapi dadake dadake aje hapa ni mpakate Wapi
Kongo, zangu zimeshika niko ngango Kongo, zangu zimeshika niko ngango Maongongo, maongongo Zangu zimeshika niko ngango Maongongo, maongongo Zangu zimeshika niko ngango
Sijone simba na unagopa burukenge Mawagido za geto ndo zinajua unenge Kundiko za geto wezi katata na wembe Na kushodo wa geto atambui para za matembe Jaba na kikresi niko lembe Kanjodi mdogo mdogo na ipil kama embe Zangu zinikembe kote kama yae zinisho iko na pembe
Nani? Lamba lila lol
Kula don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kakona Queen Bee Machine Sema Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kamebeba steki bigi nika Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kaki inamazi ya chane nika Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Ene kizidi umenguwa nika Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Umbola nyuki yoni yani yani Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Queen Bee Machine Sema Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
na queen bee machine ni kuspoga matin basi nipe hiyo juice sitambuika ina tin ndio za diaba nikunyuke basi leo utatika ningoza wacha kwa kuweka na kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo nitakushika kill baro na ukianza ati kuvika nitakumwaga deva kugurumisha shimolo utadhani mchaza pa
weka kademka kwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine.
Kakona
queen bee machine, sema queen bee machine.
Whoa, queen bee machine.
Wamebeba steki biki nika queen bee machine.
Whoa, queen bee machine.
Kakina mazi ya chane nika queen bee machine.
Whoa, queen bee machine.
Eneki zidi umenguwa nika queen bee machine.
Whoa, queen bee machine.
Umbola nyuki yoni yani yani queen bee machine.
Whoa, queen bee machine.
Queen bee machine, sema queen bee machine.
Whoa, queen bee machine.
Nasema queen. Machine, kwa za ego soja pumping, 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 niko pumping. Back up, kwa za weka duza parking. Booty so juicy, goes my fist wanking. Kwa hii game, kuna cheza kima saku. Chezo rap, nigga, ukileto daku. Toko mro, show liye tuko bafu. Nisha mkema na mpiga bafu cha. Weka kademu kwa kofiti kukula, ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani queen bee machine.
Woo! Queen bee machine.
Kako na queen bee machine, sema queen bee machine.
Shika ziko kama brana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, 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 gai. Lazima iwaweze kabirka kwa plane na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, 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 gai.
Sina lo baya wacha kushanga na tuna haya na yu manga
niko jua jabu nkiri mshashanga na niko na mbugi yangu nkute kwa mta tukuteza kila siku vile inafa usingizi lisho jala siku saba nguze tuchafu badu na geuzana legalize it miti ni dawa manguko wote wako na umanga mangati wote wako na umanga mta zote ziko na umanga kama ujui sisi wote ni wale
wale manga
kibangi cheki katelo na delo ni machupa shuka na madam kuru wengi zikilipuka ah, ndio zi nice niko shopping ya aluta niko limbo junge usini mauta
digi digi madogodane wodigida digi digi madogodane wodigida digi digi madogodane wodigida arufo kama shada ziki nice kumi mina digi digi madogodane wodigida digi digi madogodane wodigida digi digi madogodane wodigida arufo kama shada ziki nice kumi mina digi digi madogodane
Digi digi, madogodanya, wodigida. Digi digi, madogodanya, wodigida. Arufo kama shala.
siva na jitambuwa kwa ordinary. Kiumbanga makushota mamboko, nakangoko nakasesa kama koko. Ndiaje ndiaje ni chape wa makale, suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale, cheki ndena anawasha tukingale. Na daibong e-form nisha sare.
Lani siku na nide ya kutwang, badala tu unasema tuta. Nasifu dem wana najua kutwang, akitwang waisha ana mba. Rauka juu kazi mzaka chacha, nikuperi baka kama gero nifa.
Tema after kutekwa kaka wangirudi soba. Jwaja tete mabasi sivuti toja. Na kishiba kiuzazi ataitisha maganji. Sijali juyani kondule uchoma. Na makuku nazimamanga, lafu buda hizi kutu nazimuamaga. Bogi bado ni ya magazla mastona marache. Na bibi material la pantaka. Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tata tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni wakuki na keki kwendai. Benza na ukibleki jo kesi badan. After ni makuki na keki kwendai. Benza na ukibleki jo kesi badan.
Come sleep over niko na shashamane. Alafu chumangani baby hadi ngware.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2.
Baby usibleki juu leo kutu ni nare. Nikikucheki na tight na nyonji. Let a pongi dicheze piki bonki.
Kani fomiko
ya makomijo.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2.
Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongwe eh. Tuniteta kata veta moto kapasi. Wet kabahari ya Mombasani.
Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipatikani. Awo amejipepa kanda ya ketepa. Na morning glory asubui itaweweza.
Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Kanda tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya Bill Jona.
Ingiza yotako dogo dogo kina keki
kwa ndani. Benza na ukiplay kicho kesi badani. After ni makuki na keki kwa ndani. Benza na ukiplay kicho kesi badani.
Boy tangu class 2 nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Insia kanipea panwa tinioshe staff room. Jaribu vile utaeza boro sidoz mapema. Alafu after meet usike kitong kwa meza.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2.
Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tingekeja nda kuingiza tana diro. Breeder utero wa kenyamu na mastingo. Yo ninyonya sana menigoza vix kingo. Chiba sana hapa utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama doremi. 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 Easy kama doremi. 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 Doremi.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambi leo tunambugi ya kurombo sana. Nilianza kudinyana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambi leo tunambugi ya kurombo sana.
Wacha ni kulambe lambe. Wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mara kwanza mko wakutu ndani ya Vrera. 69, missionary na bicheva. Whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Watu mai chicken dani ya cinema.
Minyole kijana zazo alikuambie buka. Cheza na izoba leo no wa jonda ni ya bukla. Jega na umsupo pata alifungua duka. Badieri ya funge kama stock ina dupa. Minyole kijana zazo alikuambie buka. Cheza na izoba leo no wa jonda ni ya bukla. Jega na umsupo pata alifungua duka. Badieri ya funge kama stock ina dupa.
Hini noma. Only one jello. Alo, only one jello. Alo, jello, jello.
Jegetay on the beat.
Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nili teguni, pato mepika. Kama weni maiguni, pato metisha. Sura za mababuni, mazezi na tisha. Na kama wezi moni, jabili unapisha. Ipus inatupa, siezi fika bei. Heri nshike mafuta, nijipige daily. Ikisaka shimo ya kunitole mababy. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza
za videni. Hati ukiamini Mungu bado ukadedi. Hii ndo ufale lifanya sigeo zangi bedi. Tupa kutupa, tupa kutupa. Tengia hiyo shasha dizina lifuka. Kujamori sash choze nae kavuka. Ugamori dash piga brother ya lita. Sema team siku sako joa inakisha. Ukiwa na watando utaki kapicha. Ukiwa yule ukiwa yule ukiwa yule kisha. Tupa kutupa, tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka, mina saka, mina saka, mina saka. Punguza yo kupa, tupa kwa pipa. Nini na kupa, jina chomla pamika. Ukondede na yo maze joni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila takoma. Kama ni noma, ite basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one delo wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, ah. Kama niwe songa, usidunge black to black joto. Wana piga nduru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha nifuka. Punguza tupa kwa pipa. Nini na kipa, jina jomla kwa mika. Kenje imeja.
Najusi chali ata rangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Najusi chali ata rangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Tekinana na nina ni otero. Tekidana dandia kambie pero. Kanikus nataka nkambie shiro. Na shiro analishwa na mashiro. Tikithia 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 wa. Tikithia, tikithia, tikithia wana. Tikithia, tikithia, tikithia wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na jusi jali ya tarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Sika pika, ringa, lima lima. Piga mimba, chimba, kimba pima. Vimba vimba, lima, simba zima. Simba ringa, bumpa, vimba dinga. Mzinga kinda, dinda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyanda, nyanya. Uneza lamba, bamba, bao saka, bao chimba chimba. Zika, bananana, banana.
Jali ya tarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Poko ya kondika unayakawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti wenawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha. Na ichapa lala adimwage mala. Ukichoka lala nikundaka lala. Na wavua kube na gati
kepara. Bate after bate. Bate after bate. Bate after bate after bate after bate bate after bate bate after bate bate after bate after bate after bate.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, run up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler.
Naji mojo naji kuna kuna. I just smash your mat ya kuna. Mojo naji kuna kuna.
Pretty girl next to you, tell her she can come too.
Naji mojo naji kuna kuna.
Bate after bate. Bate after bate.
Nyaje mojo ni
after bate.
Nukulizwa ni nini una
after bate.
Nyaje bate na jikuna
bate.
Nukulizwa ni nini una sema chakuna.
After bate, after bate.
Okay, now drink, talk to drink, till we go dum dum. All about the action, John Clough and Dumb. You think it's over, but I'm not yet done. I keep booing this, give him a run run. I see him
living.
Do my thing one time, go on. Let me do my thing two times. Go
living.
I think three times. If you really, really like it, we can go full time. You know what?
Living.
From the start to the finish, I really ain't got no limit. I'm pop out with a spinach. I got my haters to live it, determining what I live it. Ain't got no time to be timid. Mess me with a gimmick. Like, I came looking for company. Drop that thing up on me. But I get kumanya by way. It's a party after party, cause I got my money. Like,
Bate after bate. Bate after bate.
party after party after party after party. Party after party. Party after party. Party after party after party after party. Party after party, now we mash up the place. Party after party, now we mash up the place. Party after party, now we mash up the place. Mash up the place. Mash up the place. Mujua nu pendi vagina. Najuna kaka kava vagina. Mujua nu penda kiva vagina. Checking. Ati, naje mojo najikuna kuna. Nukulizwa nini unasema tia kuna Naje mojo najikuna kuna. Nukulizwa nini unasema tia kuna. Twende party. Naje mojo najikuna kuna. Nukulizwa nini unasema tia kuna. Twende party.